ɗo e garki on ɗon kettino habaru sukaɓe matorɗe studio kala gowaddanta on keccir mono ko habaru o aissa maddade munde abdoul mumini foof mo abdoul
yamni wallata aissa habaruji ɗi e gaddan en sukaɓe ummatore alal o
nder habaruji ɗi hande ni en puɗɗireɗi zen nder topaɗen waddude filla tewteru bak ko hitani duɓujinaɗiɗi e lasso e goho nder yewtere pindino meɗen gadda e tariki suka ummatore gaɗo golle restaurant nabi en to ɗum sottata ñamanne ɗo e nder gallure ñamay hana wakkati mumen kantiranayi on fijoji men ko coñinol ɓalli banirawo lasso e jeeɗiɗi lewru juillet hitan duɓujinaɗiɗi e lasso e goho ɗum fay fuɗɗude tewteru bak ɗo e leydi Niger sukaɓe endam ɓeɗon cirio gam tewteru ndu endam
non jatti waɗi aissa ɗo ni nder huɓere zenderde endam ni sukaɓe ummatore no tittinkini ko watta ɓe nata nder tewteru ndu endam ɓe keɓa du fa hande bakka maɓɓe o endam bandimi Moustapha Mamman Sane yeehi yewtido e woɓɓe maɓɓe en kettino ko o waddi firtaɗe ngal fulfulde
ñalande tewtel talkuru bakkaloria ɗum fandake ndere janguirɗe kewɗe waɗoɓe tewteru no ɗon cigilo yeru no Ahmed Bonia goto jango classe terminal d
miɗen godi sigila jande e dursitade jandeji ami asawe subaka yande jeetati yaade yande sappo e ɗiɗi ñalowma alal du yande jeetati subaka yaade yande go'o ñalowma miɗen kooli du komin gon miɗen gaɗa
to walde sukaɓe jangoɓe witeɓe séri a fuu no ɗon yehira no woɗiri
jandeji filo hano luga arabure histoire géo mat nabi en hisabu e faransire kam min gon miɗen gaɗa ardiɗo filla jandeji ɗo endan waɗanimin kollitoje lobbe miɗen jetta du tewteru bak o endan ɓadake nabi en waɗi miɗen kiryi du himɓen ɗon no janga no dursito
ba ko ɗum da caggal lewru ko heddani tewtol talkuru bakkaloria o sigilaji fannuji jande kewɗi hantaka yerno sukaɓe jangoɓe gere fammini
jonka aissa en gartu harkude artani pirtol keeri leydi Niger di endan ni ko waɗa sappo e jeɗɗi lewru juin du endan ni hitande duɓujinaɗiɗi e lasso e go miccintinen himɓe du ni ko hitande muɓɓere e feccere ni ko keeri ɗi endan maɓɓa ɗum du ni dalila ñaw coronavirus e raɓu mum
non no bannira on tol keer ɗini waddani sukaɓe ummatore weltare sanne kasen golle maɓɓe no ɗon no jahira no kandir min kettino ko ɓe kalani bannimen Fadel Alou ko ɗum firtiɗengal fulfulde
laawol laamu koƴangol maɓɓitidde keerol leyɗe no hunde poofitaki ɗum laatani sukaaɓe ummatore ɓe gaya nani ceedagu ko woɓɓe maɓɓe kolli
ɗum weltare mawne noon to amin hannde ko laawol gol firta naabi en keerolgol ngam minen min luumotoɓe non
irbine yeyi
to amin harko darta kaabu kaabu o weltare mawne non ko keerolgol enɗen firta ngam ko irna heɓake miɗen jetta du himɓe fo
ɓen sukaɓe ummatore woɓɓe maɓɓe no ɗon ƴama noy gatta ko tawe keɓitake muraduji mum ɗi dokkuɗoji
joni himɓe muña jaada he sees gam ko neɗɗo mursino no tiiɗi heɓito ɗum mbadu ɗum heɓa ɗum du seyde neɗɗo torrake Allah waɗan min ɗum ni ko
bari
ɗuɗal sukaɓe ummatore ɓe gaya ɓe gattana golleji lumaku fa joni du iɓe gatti gikke tawe muraduji ɗi gaɗiri no woɗɗi
banniraw joni kuma saydia en ton en ayir a e guiɗe maɗa ɗum e saabi ko sukaɓe ummatore ɓe endan no melli
to aissa tawte saybi en ni gam sollare na gam pewol gol waɗi sukaɓe ummatore de endan no mello amma aissa de en daari ni fa hande mellade du no tawa nder fina tawa bellaɓe to enden ni kiro aissa habibu garba yewtidi ahmed fela suka ummatore cikantarare de enda en kettino ko wi ko wadda firtaɗe ngal fulfulde
e to shidera wani wajambuza yadai abuni mai karhi
metolon hunde non ko wodi darja to bellaɓe ɓi bellajo fu illa yotti duuɓi sappo e jeetati non fuɗɗata ekkintinede metolol kam woni fadde mum dewlude no hani tawe wawi kaɓɓol metolol ngol wona gam hisinde niɗɗo sollare manage waɗi kono haɓɓe metolol no wodi tarifi to amin nde a waɗay ɗum du ana yoppi fina tawa maɗa noon ni tokkuɗa ko tubakoɓe
kama kabar tradition kinka kenan
banniraw joni kuma wakkati yewtere pindinol meɗen noon tomin pay waddude tariki suka ummatore Amadou Seydi Mai Yaki suka ummatore ardiɗo gollirde restaurant nabi en to ɗum sottata ñamduji ɗo e nder huɓere ñamay min kettino ko bannimen waddanimen hawmomman ko ɗum firtiɗengal fulfulde
Saidu Amadu Mayaki duɓi nogay e jeenayi wonanimo mawɗo kampani goduɗo talkuru hawju sarusiji ngam heɓande mo sollo rafi golle caggal duuɓi ɗiɗi e taykaki Saidu kamɓe higiraɓe mum tato nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom naati e gaɗol nyamdu. Hande oni Saidu no tawa nder mawɓe waɗoɓe nyamdu to batuji.
Singude gollirde naabi en kampani hoore mum ooyi koye ɗum tawa nder ɓernde nder bangeere amin de dewle na lamru no waɗe min halfinte hawju golle ɗen e sériyade majji fo higiraɓe andu no gara no nanngana kam. Nden hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e joyi so e mbi'umi ko saabi mi singata campagne hoore am gaɗowo iri golle ɗe min gaɗata ɗe kam golle ɗe endannino beli.
Omar Mustapha mawɗo maɓɓe nder bangeere holli ceedaagu muɗum farto gollal ngal. O fammini du arande maɓɓe e njaaki nder sigilaaji batuuji.
To makko fille cukaku ni noon waɗi omo naata siri golle dewle e lamru ngam o suka ummatoore. Ndenne miɗo yettama du sanne dalila majjum ko o woni omo waɗa hannden ɗum fudu illa ko ɓooyi ɗum tawteno nder ɓernde makko.
Saydou Amadou Mayaki no nodde to batuuji dewgal mane hawrindeji. Saydou o dewli no woodi ɓinngel deel e ngal gollal du woni mo humtira muraduuji makko kanko e sukaaɓe ummatoore ngam durwiditde e jonde ɓolum.
Nder ko waawi laataade dalila majjum no limte ko hannden sukaaɓe ummatoore leydi meɗen gala golle ɗe gaɗa ko keɓa ko humta haajuuji muɗum. Ɗum ndu saabi ko gaɗumi gollirde annde fuɗɗam ɗin cukaaɓe ummatoore sappo e joo. Tammude amin woni min mbaawa heɓande sukaaɓe ummatoore gollal ngal ɓe gaɗa.
Allah campagne makko biyeteeɗo Cigaba Sabo service o suka ummatoore Saydou Amadou Mayaki no eela gansiteede nder sarusiiji mawɗi nder nokkuure fuɗɗeende nder leydi meɗen Niger ko laati wakkati fuu nder dorwidiggol rafi golle noon yahde to sukaaɓe ummatoore.
Aissa joni say naate nder fijooji coñinol ɓalli.
Har ko darta fijooji coñinol ɓalli coupe basket leydi Espagne, Real Madrid kandu heɓi coupe o mawne wittiine wakkati ɓe pijidinnon Barsa diidi capanɗe jeɗɗi e manayi e capanɗe jeego e jeetati nder duuɓi joyi cakkitiiɗi ɗi endan fedde de endan heɓi yahdu yeeso nder fijooji ɗi endan.
Noon jaati waɗi Aissa basketball o du ni nder fijooji teful coupe mum ni he laawol mum aranol ngol endan ni Real Madrid kan heɓi jaalorgal fijooji gaɗaaɗi toon endan ni leydi Espagne ɗi endan amma Barça o du ni faa hannden kan heɓi jaalorgal dow maɓɓe alarba bittiiɗo o endan.
Ɗo min kan tani o habaruji amin ko sukaaɓe ummatoore merti kettinaaki on kettini min ɗon ɗi ettinaako habaruji on dow laaya RTL 3 ɗiɗi majjo on joɓata buuɗi baagooto sagi ciire goodi on kewaari.